Jehovah, I give you. noma sesifabeni lwenophinda phindiwe
siyaphila
ngasemkhodini emkhodini wengonya
siyaphila
akhobi inkosi
sibiye
emuva nangaphambili amangala abantu besibona siphume ingozini zeimoto
siyaphila
amangala abantu bebona siphume mlilo
siyaphila
oh inkosi
isibiye
kamuva nangaphambi
emuva nangaphambi
siphila zemoto othuma ubuka ubheke emuva mangala ukuthi kwenzeka kanjani siphila lapho kungaphili muntu khona sidlula nalapho kungahlu Daniel uke wangena emgodini ogcwele ingonyama kwangamela phumi kodwa ngoba ubizwa ngegama lakhe siphila lapho kungaphili muntu abanye bethu they lost their jobs bangazi ukuthi kuzokuthiwani kodwa sidlula lapho kungahluli imuntu khona singisathi bazalwane asikho isikhali esenzelwe mina nawe Yesu yophumelela uJehova We survived COVID. Oh, masipila. Lapho. Hey, kungaphili. Kungaphili muntu khona. Esidluna. Aw lapho. Kungadlula khona. Jehovah ngakuwe Sipina
Sipina
Kuma pinga khona
Kuma
pinga Kulonga githi
nasikho
kunosezweni
sisi